jako chalo. Kapidipiti ndi muna Uganda, kapidipiti nzalibwa Uganda. Ndi muna Uganda, nzalibwa Uganda. Alo, ze kapidipiti ngambera Uganda, elanga ndi musanyufu kuva muna Uganda. Wade mfunya challenge musi yange, yeah. Bwena tandiko kuimba saya garanga bana balala vomitwe bigambo binji nyo. Abantu banji bamaze mwamani bagamba sina talenti, zena sala okutya Katonda nebirala binji byesikonyeko, choka babikola bona bana Uganda. Babikola muna Uganda, kapidipiti nkabarwa bwenkanyanze. Tugende tukole baganda bange, tugende tukole kapidipiti kangende nkole enseno bakwagalo yina alu. Tugende tukole abemikwano, tugende tukole tugende tukole enseno bakwagalo yina. Saba mukamu nzijeke bihundu byenina ku mutima gwange, baran samsai kwa Uganda, baran samtima kwa Uganda, baran samagezi ga Uganda enseno bakwagalo yina. Baran samsai kwa Uganda, baran samtima kwa Uganda, baran samagezi ga Uganda enseno bakwagalo yina. Komye wone chibuzo chigende ya mawanga kuna, boba wafira bazate bo chitegezo bawabata. Bigambo binji ebinjo gerako, chokaba byogera bona bana Uganda. Saba bwenkanya, saba kwagara, saba kuyambibwa, saba kwesigwa. Tugende tukole baganda bangi, tugende tukole abe mikwano, tugende tukole enseno bakwagalo yina. Tugende tukole, tugende tukole abe mikwano, tugende tukole enseno bakwagalo yina. Bwanzi jukile tsele choma nina ewafe, eranga nina nebe mpita abange. Olo bachaye wa mama ngaba wa ibyange, elanga batwala ngabana. Olo nakuba chalumu mama wange nafako, neve nalipita bange nabone bakwao. Kansabe Katonda mpe nganange bwenjia, ifune byange nange mbere konga babayine byabuye. Tugende tukole mavinise, tugende tukole suzi suzi, tugende tukole enseno bakwagalo yina. Alo masomani, tugende tukole kakamoyo, tugende tukole musade tano, tugende tukole enseno bakwagalo yina. Yani chaga tugende tukole abe mikwano, tugende tukole kapidipiti kangende nkole enseno bakwagalo yina.